mfanekiso wamashumamabini anetibini tidlela letibini Jesu usirudiye kutsi tikona tidlela letibini lomunye lomunye wethu utalwa egekhasi kwedlela eya ekulahlweni kuba Adama kuba kuntata wesu thina sohle uye wasiyeta sibi Jesu utsatsa kutsi asigene kuledlela lencane ebheka etulwini lomunye nalomunye ntate fati mfana lomzwale bamamele idlela le mabekholwa kuJesu batoba nokuphila ukungapheliyo batophuma edleleni kaSathane bagene edleleni kaJesu yokuya etulwini mayegaba goji uyatshaza kuladzela Jesu goji ngiyakucela kuthi siyethe itsabhele lo kunye nami Murimu ngiyatibona kuthi ngikumyeti webubi ngiyakholwa kuthi Jesu ufiye esiphabhaneni edzaweni yokuthi tonotami titswarelwe ngimabhele tonotami ugihlate egatini likaJesu ngiyatshaza lami ngibe umnye webafana bemudimo ngiyalebuwa mudimo wami amen ubagaba urabheliye ithapelelwe ngiqiniso yati kuthi ugeniye edleleni le encane ihotso yemudimo